nimeshapata kadhe mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yani sikuwa like one wa Titan. Kadhe mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yani sikuwa like one wa Titan. Tangu 2004 nimekuwa nikitafuta kadhe kasupu na features many more. Na wale niliget walikuwa na drama mob. Nika lose up, nika decide kuwa too alone. Nijuzi tu mtaani nilikuwa na tabaya nikimind base yangu. Na skef ndiyo zangu kando ya barabara. Nikamwona binti flani nywele refu skat fupi ya kaki. Vuka barabara nikasimama mbele yake. Nikamuliza ni aje na unaitwa nane. Naitwa Big Pin and you can call me the beast. The Lua Flow Rap King and you're the next Miss Pin.
Minaitwa Emily but you can call me Emmy. And I know I'm seductive but attractive to many. Watani kupe chance ujitete na mimi. Begino tani impress out of age go cut dead
hit. Kadem mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yeni sukuwa like one wa Titan. Kadem mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yeni sukuwa like one wa Titan.
Toto, to my noise for real. Onge give my bro come in between. Onge anything else but Big Pimp. Cause I want to be your new car, baby. It's funny, but as long as it makes you happy, nitafanya everything you make you be my wifey. Shali, give me a chance and let me show you. Sita kupe like a fast. Usicheke dadango, jani kueleze, ni kupendeze, ni kupe mapenzi tele, ni kuonyeshe mapenzi ya milele. Kiswahili vile mimi ni deadly. So let me, baby, baby, take you to another level, my baby. So let me, baby, baby, take you to another level, my baby. Nimeshapata kadhe mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yani sikuwa like one wa Titan. Kadhe mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yani sikuwa like one wa Titan.
Vile mkate wenda na chai ama kama vile biskuti wenda na siagi ndo mina yeye. Nimekuwa nikimtafuta wote wa awali jo nikawafuta. Nikawachuja juu yeni one of a kind. AKA Miss Unique always on my mind. Ali like side yangu wakanusa kolona. Kaniuliza nani king nikasema kolo. Na kawaida mina need queen. Tuko mana tunatafuta na Big Pin. Na nikimpata itanibidi jo ni chapi ilale. Oh by the way very soon yendo Mrs. Majale.
Urembo nakwambia tabia yake one of a kind. Sura yake nakwambia tabia yake one of a kind. Ninamtafuta nitamupata mrembo. Ninamtafuta nishamupata mrembo.
Nimeshapata kadhe mwenye sura mwili ya maana. 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 Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yani sikuwa like one wa Titan. Kadhe mwenye sura mwili ya maana. Nilimtafuta sana nimempata. Mapamba mnazo ziko sawa, yani sikuwa like one wa Titan.